waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
muddo hal sano laga jooga ra-iisul wasaarihii hore tony abbott ayaa ballan qaaday in austreeliya ay soo qaadayso 20,000 oo qaxooti ciraaqiyiin iyo suuriyaan ah ballanqaadkaas ayaa gooni ka ahaa qorshe ay dowladdu ku soo qaado sannad kasta 13,700 oo qaxootiya oo ku jira xeryaha qaxootiyada ee caalamka oo dhan laakiin hadal ay soo wada saareen 6 ka mid a hay-adaha iyo ururada ugu waaweyn ee u dooda xaquuqaha iyo arrimaha bini'aadanimada ayaa ku cambaareeyey in dowladdu ay ku guuldaraysatay inay fuliso ballamihii ay qaaday tiro dowladda ka soo baxday ayaa muujinaysa in hal ka mida 3 qof dadkaasi la keenay dalka oo dadkaas oo dhan 3,532 qof world vision care save the children plan international oxfam iyo amnesty international ayaa ugu baaqay dowladda inay soo qaado inta dhiman ee dadkaasi inta u dhaxaysa hadda ilaa maarso sannadka dambe madaxa world vision team castella ayaa sheegay in tirada iyo hawsha dowladdu ay waddo aysan ahayn wax uu isagu fahmi karo wuxuu sheegay in canada oo ballan qaaday 2 bilood kadib waqtigii austreeliya ay ballan qaaday ay markiiba soo qaaday 30,000 qof
That's why we were so touched and really the community led Tony Abbott to make this promise. We know that
waan ognahay xaaladda xun ee dadkaasi ku sugan yihiin waana sababtaas ay noo taabatay oo bulshadu ay uga dalbatay ra-iisul wasaarihii hore Tony Abbott inuu ballantaas qaado waana ognahay in markaad ballan qaado oo lagaa sugayo waa inaad ka soo baxdo Canada ballantay qaaday way fulisay innagase maynaan fulin mana garanayo sababta wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa difaacay waqtiga ay qaadatay hawshani wuxuu sheegay in fiisooyinka la siiyay in ka badan kala bar dad gaaraya ilaa 6,678 oo qaxooti suuriyaan iyo ciraaqiyiin ah ayna ilaa 6,000 oo ka mid a ay sugayaan caafimaadka iyo ammaankooda in la soo baaro isagoo difaacaya daahitaanka ayuu Mr. Dutton a b c da u sheegay inuusan wax tanaasula ka samayn doonin xaqiijinta ammaanka Australia aad baan u caddeeyey inaan mudnaanta koowaad siinayo sidii loo hubin lahaa inaanan ammaanka dalka wax tanaasula gelin wuxuu sheegay in xaaladda Canada ay ka duwan tahay tan Australia Canada dariiq kale ayay u martaa markay dhinaca ammaanka baarayaan nidaamka ammaan ee aan marno waa mid ka adag kan Canada taas su'aali kama taagna waxaa la weydiiyey maxay ku dhacday inay kala duwan yihiin wuxuuna ku jawaabay sababtoo ah waxaanu doonaynaa inaan hubinno inaanan soo gelin dalka dad dhibaato noo geysanaya qaxootiga Canada soo qaadato ayaa waxaa iska kaashada dowlad iyo shaqsiyaad iyagu rayida oo soo sponsora kumanaan ururo bulsho iyo kooxo muwaadiniina ayaa iskooda u soo sponsora qaxootiga qarashkoodana bixiya iyagoo inta badan dhaqaale ahaan u caawiya sannadka u horeeya oo ay dalka yimaadaan Australia ayaa leh nidaam noocaas oo kale ah waxaana lagu magacaabaa the community proposal pilot ama CPP laakiin waa mid aad uga yar kan Canada Tim Costello oo ka tirsan World Vision ayaa sheegay in niyadda loo hayo in dad gaar ah ay qaxooti sponsoraan ay aad u weyn tahay
country towns regional cities who actually want refugees who have had experience in Shepherd and most
magaalooyinka yaryar magaalooyinka waaweyn ee gobolada oo runtii raba qaxooti oo iyagu markaas khibrad u leh sida Shepherdton oo gobolkayga Victoria ku taala oo iyadu dad horo qaxootiya dejisay dadkaas oo ganacsiyo dib uga abuuray waxayna badbaadiyeen dadkaasi warshadaha xoolaha lagu qalo weliba waxaa jira kaysas afghanistaaniyiin muslimiina oo aan khamriga cabin waxayna saameyn weyn ku yeesheen dadkaasi bulshada aboriginaalka oo iyagu aad u ixtiraama afghanistaaniyiinta muslimiinta si aysan u ixtiraamin caddaanka maadaama ay yihiin dad dishibliin leh
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali